iravuga iti umuntu ntakabe wenyine reka muremere umufasha umukwiriye ukwezi kwakaga inzora maze utungu kumwenyura amajwi yose numvaga muri njye araceceka numva iryawe gusa usetse mbona imikororo njya ngenda mutekereza ndega ona Chabihindura yo ndagukunda yuhoro byibuka yo ndagahora nicura nka kubona iruhande rwanjye harabonye mbona rutangira rwaka igicu cyahinduka ntibajarwaka oya ntazibara zidakomanya Nambara, njye nawe tuzazitsinda Wanyagiriye uko naje Maze ukesha umutima wanjye Niba kuba hari rimwe Iryo rimwe riramagije Mu gihe ndibanamo nawe Kuguhoza mu bineza neza n'indahiro narahiriye urema Gutera imitoma ngo utake buke ngo utaramirema Nzagutanya n'irungu
Yeah.